listen to the Night Star Productions.
Mama, eh? Mama, ah.
Je m'appelle.
Makata.
Zami Music Blog.
Night Star.
Now the high on body go. Chantine, for bananda, wala kuwe pesa. Chantine, for bananda, wala kuwe pesa.
Sangwa muchikulwa nishi watambo kuponta taka kushamufila mbani kotika pero nishi we mwine walichepia walitalanila na wate mwane ndalama uka bebe mamie umweka kwila po
chantine epo mananda wala kuwepesa chantine epo mananda wala kuwepesa hama nome wala ndati weta umpwa.
Chantine,
epo mananda, wala kuwepesa.